Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ikaze mwese kuri radio yanyu. Rumwe mu rubyiruko rurangiza amashuri rukomeje kugarizwa n'ikibazo cy'ubushomeri mu bihugu bitandukanye, ariko cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi. Bamwe mu rubyiruko baba bategereje akazi kuri leta, nyamara leta zo zikabashishikariza kwihangira imirimo. Urubyiruko rumwe ruti twakwihangira imirimo dute tudafite igishoro. Nyamara hari urubyiruko rwabashije kwihangira imirimo rushyiraho n'akarusho ko guha urundi rubyiruko akazi. Twatumiye umwe muri urwo rubyiruko kugira ngo atwungure ibitekerezo n'inama, atubwire aho ageze n'uko yahageze, bityo bamwe mu banywanyi b'Ijwi rya Amerika ntihabura uhabonera ibitekerezo cyangwa se inama nawe byamufasha kugira icyo azigezaho. Turabaratumiye rero mwese, namwe mutange ibitekerezo byanyu cyangwa se muhamagare mubaze umutumirwa wacu. Ni Bwana Ange Imanishimwe, afite ibikorwa birengera ibidukikije mu Rwanda byamufashije kwiteza imbere no guteza imbere abandi. Aradusobanurira rero mu mwanya. Tubibutse telefoni yacu mwaduhamagaraho ni 202-441-931. Nsubiremo 202-441-931. Mwatwohereza kandi n'ubutumwa bugufi kuri WhatsApp kuri iyo nomero. Nk'uko nari maze kubibabwira rero, Bwana Ange Imanishimwe afite isosiyete yita ku bidukikije kandi afasha n'urundi rubyiruko gushakisha imibereho, ndetse n'abakuze yababoneye uburyo bakorera hamwe mu kwiteza imbere. Ntabatindiye rero, nagira ngo mbanze mwakire ku murongo wa telefone Bwana Ange Imanishimwe, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ye, ngushimiye rero uyu mwanya uduhaye ngo tuganire. Ndahamya ko mbere y'uko iki kiganiro gihumuza, abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bari bungutse ibitekerezo bizabafasha gushakisha uburyo bwo kwihangira imirimo. None rero nagira ngo utubwire muri make isosiyete yawe ibyo ikora, uza gukenera ibisobanuro birambuye araza kuza kugusaba ijambo akwibarize. Dore ko ikiganiro gihe ijambo buri wese ubyifuje uko tubishoboye kose, kuko hari igihe amatelefoni adutenguha, twizere ko atari ko biri bugende uyu munsi. Bwana Imanishimwe, ijambo ni ryawe, muri make mukora ibiki?
Murakoze cyane. Amazina yanjye nk'uko mumaze kuyavuga ni Ange Imanishimwe, ndi umunyarwanda, nkaba ntuye mu cyaro. Iyo navukiye mu cyaro mu nkengero za parike y'igihugu ya Nyungwe, ariko uko nagendaga nzazamuka nkabona abaturage, abantu twari duturanye bafite ibibazo by'ubukene, nabibona nkumva nibyumva ku mutima wanjye nkavuga ngo ariko kuba abantu bafite ubukene ibi bintu bizagira iki? Mu gihe cy'umuntu azavuka akishimira yuko ubuzima bwo ku isi buri gutuma abona ibyo yari akeneye, akaba yakwishima, akaba yakora n'ibindi bikorwa bizamura abo baturanye n'abo babana. Ubwo nari mfite imyaka 7, natangiye amashuri nyine abanza, niga mu Rwanda, ndangije ariko nkajya mbona abana twari duturanye ugasanga bamwe ntibafite ibyo kurya, rimwe na rimwe nkumva nijoro iwacu abana bari kure nkaba babyoranye nk'abana, ariko kuki abana barimo bareba? Ariko bakambwira ati impamvu bari kure ni uko bafite ikibazo cy'inzara. Abana ariko rero nanjye icyo ngiye gukora reka nige ngere ku rwego ruzatuma nkemura bino bibazo aba banyarwanda duturanye, abo bana bafite bizabe mu gihugu aho mbona nta mwana uri kurira kubera yuko adafite icyo kurya. Nibwo nageze muri segonderi, ariko nk'uko nari maze kubabwira ko navukiye mu nkengero za parike y'igihugu ya Nyungwe, ndavuga nti reka ndebe ikintu cyatuma abaturage baturiye Nyungwe bagira ubuzima bwiza.
Hanyuma turakumva. Hanyuma ubwo mwakoze iki rero?
Nimara kurangiza rero icyo nakoze, nimara kurangiza segonderi, nabwo nteka nkomeze nige ibijyanye n'ibidukikije kugira ngo ngende bimenya kurushaho, noneho ibi biturukamo bizatume abantu bagenda batera imbere, tuzakore ubushabitsi cyangwa se entrepreneurship ishingiye kubungabunga ibidukikije, noneho abaturage abari baturiye Nyungwe be kujya kwangiza ishyamba kubera ko babuze ibyo kurya. Kuko nabazaga amakuru nkabaza nti ariko ubundi kubera icyo abantu bagenda bakajya guhiga amafunderi, abantu bakajya kwicira inyungu cyangwa ni ukubera iki? Abantu bakavuga ati rero wa mwana we impamvu ni uko abantu badafite ibyo kurya bihagije, kubera ko mu nkengero za parike ya Nyungwe ubutaka wabonaga busharira, noneho abantu bahinga umusaruro ukaba mukeya, noneho bamwe bakaba bafata umwanzuro mubi wo kujya kwangiza ibidukikije kandi atari byo, kubera ko ibidukikije nabyo biduha serivisi nyinshi nka Nyungwe asanga 20% by'amazi akoreshwa mu Rwanda. Nabandi rero mfite kubibungabunga. Nibwo rero nimara kwangiza kaminuza muri 2011 niza muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu bijyanye n'uburimi n'ibyabuzima no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, noneho nshyiraho ihuriro ryitwa BioCoop Rwanda. BioCoop Biodiversity Conservation Cooperative. Ni cooperative y'urubyiruko, nafashe urubyiruko rwarurangije amashuri yisumbuye, abarangije kaminuza bakagira akazi na bamwe, nimuze twishyire hamwe twishakire ibisubizo, duhere ku mahirwe dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, duhere ku bushobozi bwacu, duhere no ku bumenyi bwacu, ubundi duhindure imibereho y'abaturage, abantu bagira ubuzima bwiza, babikesha amaboko mahire n'ubushobozi bw'abana b'Abanyarwanda.
Ubwo BioCoop Rwanda imaze igihe kingana iki?
BioCoop Rwanda ko itagize muri 2012, nagize muri 2011, ndagize 2012, dutashyiraho BioCoop Rwanda kugira ngo dukemure ibibazo Abanyarwanda batuye hano mu cyaro, hano Nyamagabe, abatuye Nyaruguru, abatuye Nyamasheke, Rusizi ndetse na Karongi, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, babikesha ubwo bumenyi twakuye ku mashuri. Kuko navuga nti ubumenyi ufite nibwo kuzagira ngo njyewe nkemure ibibazo biri hanze, aho kugira ngo njyewe ngende mvuga ngo nzajya gusaba Leta akazi, ahubwo navuga ngo reka mbere ukuntu mbukoresha, noneho nkemure ibibazo abaturage bafite baba barabonaga barira, noneho nzabona nk'uko abana baseka kubera ko nagiye ku ishuri. Kuko njyewe icyo mbona iyo Umunyarwanda avuga ngo agiye kwiga cyangwa se n'undi muntu wese akajya kwiga, yarangiza akaza agakomeza kuba yaba umutwaro ku babyeyi be, kuko rimwe na rimwe hari igihe ashobora kujya ku ishuri ari uko bagurisha ibisambu, ari uko bagurisha ibiri, avuga ngo ahubwo nagenda akemure icyo kibazo yasize aho ngaho. Kuko byaba biteye isoni kuba umuntu yarangiza amashuri akagaruka noneho agakomeza kudipendinga cyangwa se kugusaba ubufasha ababyeyi be cyangwa se abavandimwe be kudafite ababyeyi. Niyo mpamvu navuga ngo rero dukwiye gushaka ibisubizo nk'Abanyarwanda, tugakemura ikibazo cy'ubukene, tukaburandura burundu, abantu bakaba mu buzima bwiza, bakishimira ko bavutse.
Umuntu nyine, umuntu wize ntategereze ko ababyeyi ari bamufasha, kandi nabo ubwabo nta mikoro bafite akenshi nk'uko bivuga, baba baramumariyeho umutungo muke bari bafite, hari amatungo bagurishije kugira ngo bamurihire amashuri, hari n'abagurishaga n'imirima. Urumva kugira ngo wongere ubabwire ngo noneho ngo nimukomeze mu ntunge cyangwa se nimukomeze mu mpe umwenda, nimumpe agatelefone, dore ko ubu ngubu zigezweho ntabwo byaba ari byo ku mugani wawe. Noneho wabonye muri iyo BioCoop abantu babyitabira baraza ari benshi, hari urubyiruko gusa nk'uko bavuga ko ari abandi banyeshuri bari barangije n'abantu bakuru bazamo?
Murakoze kumaza iki kibazo. Ubundi mu by'ukuri focus yacu cyangwa se abo twibanze cyane cyane n'urubyiruko, ariko twakinguye n'amarembo n'abandi bantu bakuru bashaka kuzamo kugira ngo babe abajyanama, kubera ko twatangiye turi abantu 68 urubyiruko duturiye parike y'igihugu ya Nyungwe, ngo reka twishyire hamwe turebe ukuntu tugenda tuzana ibisubizo. Iyo muza no kumva ati se nyine ko mwishyize hamwe mukamwari murangije kwiga nta n'amafaranga mwagiraga, ubundi kugira ngo muzamuke mwabigenze gute? Ikintu cya mbere twakoze ni ukugenda kubwira noneho bya bigo bya Leta, kujya kubwira ba bantu bikorera ku giti cyabo, tubereka ibitekerezo byiza dufite n'ubumenyi dufite, tubabwira ngo ni mu gihe cy'ingiki turagikora kandi tugikore neza. Natangiye rero mu bijyanye n'amashuri, amashuri yisumbuye bagira icyo bita capitation grant, ni amafaranga Leta y'u Rwanda itangira abanyeshuri ikagenda ihuza mu bigo by'amashuri, ariko ikanabwira ibyo bigo by'amashuri gukora ibikorwa by'iterambere n'ibikorwa byatuma ibigo bisa neza, bimera neza kurusha. Rero natangiye rero jyewe ngenda mvuga ngo mureke dukore ubusitani, tukagenda tugakora ubusitani ku mashuri, tugatera pasiparumu, tugatera ibiti bita teriminariya, tugatera ibiti byitwa amburera, tugatera jakaranda, tugatera na za diranta, ahantu tukahagira neza hagasa neza, noneho bakagenda batwishyura. Ayo mafaranga rero batangiye batwishyura kubera izo mbaraga zacu z'urubyiruko n'ibyo bitekerezo twari tugize, nibyo byatumye dukomeza noneho no gukora n'indi mishinga yagiye tuzamura. Ku buryo rwose ahantu hashimishije usanga urubyiruko rwo muri BioCoop rufite ubuzima bwiza, twahaye abantu inka, twahaye abantu amatungo magufi, abantu twabashakiye akazi, abandi twagiye tubahuza n'abandi kugira ngo babe babona scholarship, ku buryo abantu b'ubundi bari kwishimira iyo organization twashyizeho bifite mu bitekerezo byacu.
Ndagushimiye Bwana Ange Imana Ishimwe. Noneho reka nk'uko nabivugaga dutangira iki kiganiro, ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika, nagira ngo mpumwanya abaduteze amatwi bifuza kugira icyo bavuga, yaba ari inama cyangwa se ikibazo bakubaza. Duhere kuri Amani, nguhaye ijambo.
Wiriwe neza kuri rya Amerika.
Wiriwe, urahagana he?
Ni mu Burundi, muri provinsi Bujumbura, irari komine Musimbuzi, bene Musimbuzi, agace ndi mpanda.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
nanjye nashaka gushikiriza ijambo kuvuga Amerika, nyuma njya kubashimira imyaka inane.
Turakoze.
Mu Burundi dusanzwe dufite ingorane yo kubura akazi, cyane cyane ku banyeshuri bagiye amashuri, cyane cyane aho usanga bahize ibintu byiza rero muhinga, usanga bafite ubuhinga nayo ugasanga bivanye n'ukuntu muri wabo batifashe cyangwa badafite amafaranga bashobora gutanga ku giturire cyangwa amafaranga bashobora gutanga kugira abantu akazi, ugasanga biragorana cyane. Kuyumva rero mu Burundi kenshi benshi hari abamwe babyitwaramo neza n'abandi usanga biragora cyane, aho nk'abo usanga bashobora kwihangira imirimo, ugasanga baragerageza korora bakagerageza bagakoresha amaboko yabo nibwo barangiye amashuri, n'abandi usanga bibagora cyane ku mbo y'ukata n'umusaya baba bafite.
Urakoze Amani. Reka twakire na Jonas kuri telefone. Jonas, uranyumva?
Ndabumva.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika, wowe urahagana he?
Ndi Bujumbura.
Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Bo, nahemfe igitekerezo n'ikibazo. Nk'uko tubona mu Burundi, ego ibintu by'akazi ku bagiheza amashuri biragoye, aho usanga ho udafise wo muzinanyi mu bibanza bya leta udashobora kuronka akazi, wagira ngo karabonetse naho ugasanga muri naho gusaba igiturire bimwe twita ruswa mu Kinyarwanda. Ugasanga rero birabera intambamyi abanyeshuri bagiheza amashuri kugira ngo baronke ubuzi bwa leta. Nk'uko navuze kandi mu butumwa nanditse, nuko usanga twebwe ugwaruka tugifise ingufu ari twe dukoreshwa mu bintu bya propagande kugira ngo abanye politike baronke amajwi, ariko iyo propagande imaze guhera nuko badasubira kutwibuka mu bindi byayo banze, ugasanga niyo habonetse ubuzi basaba ngo experience ngo y'imyaka iyi nabo ntibibuka yuko twebwe ataho turakora ngo turonke iyo experience mu buzi buba busanzwe buhari. Avuga ati rero abantu ugwaruka bakiri bato boja hamwe cyane cyane, kuko uri hamwe bari hamwe n'abandi barashobora gusaba imfashanyo mu mashyirahamwe cyane no muri leta, kuko uri umwe ntushobora gusaba imfashanyo ngo hanyuma ugire akazi utanguye. Nagomba ziri ngo mutumire wacu nti none bariko bakora iki bo ko bamaze gutera intambwe bagashinga iryo shyirahamwe bagatanga n'ubuzi, bariko bakora iki kugira ngo bakangurire urundi rwaruka ntabwo rumenye kwihangira imirimo nk'uko mwayivuze. Ntano yanjye niyo.
Urakoze cyane Jonas, urebye usa nkaho wunganiye umutumirwa wacu Ange Imanishimwe. Uvuga uti urubyiruko rukwiye kwishyira hamwe, nabo niko batangiye kuko bishyira hamwe nk'uko yabitubwiye. Twakire na Innocent hanyuma tumbone guha umwanya Ange Imanishimwe kugira ngo abasobanurire. Innocent, uranyumva?
Yego ndabumva.
Yee, urahagana hehe wowe?
So jendi bwo neza abita kumugoboka ni karite ya Mutanga Fide.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Bo igitekerezo urabona yuko baravuga yuko cyane cyane amareta dufatiye no kuri iyi leta y'u Burundi, baravuga yuko ugwaruka ubu atabuhari, nyuma bakagira yuko ugwaruka bwo nyine ngo kwifatira intumbero yo gushinga ubuzi bakiyungunganya bo nyine. Mugabo rero rewe ngaho ndahumba mu ruhendo, kubera urabona leta uyu munsi kuva mbere ko ibihugu byo muri Afurika byinshi bikenye n'Uburundi burimo kiba kimaze kuba gikenye, ni ukuvuga ko n'abacu babakenye. Hanyuma tugaca turaba iyo ntumbero yo gushinga umugambi w'iterambere niwo tukwita mu Gifaransa la création d'une entreprise financière, ni ikintu gisaba ubuhinga bukomeye cyane rwose. Mbere uyu munsi ntumva ukuntu wavuga ngo umwana yita entrepreneuria agaheza w'icyenda wa fondamentale warafite ubwoba, ni ukuri ibyo ni ibyifuzo navuga ko arimwe twita ideyare ahandi hoho mu ngiro neza neza, urumva ko uwo mwana ashoboye ko n'abahize kaminuza naho yaba bifite mu bwenge ukabona ko abishoboye mu byifuzo urabona yuko atabuze ikimwe twita imitahe umutahe nawo n'amahera ni kapitali n'amahera afatika ayo rero se yantu tugenda mu ibara ni Burundi urabye na situasiyo na krize politike ekonomike hari sinahantu wo tugenda uvuga ati ndabona ahantu nose ngena hatura kapitali kiretse abana bonyene usanga bava mu miryango yaciyemo ibyo bya politiki urabona ko abantu babatama mu bya politiki mu Burundi usanga aribo bonyene bagomba muri iyo ntuze muri iyo sirikwi nta n'umugene aronka ngo ajeyo ugaca usanga ari abajene umwana w'umukene guma honyene araheza amashure akataza mu ibarabara ntakaza muhira ntakaza kurima ugaca usanga rero nubwo bafite izo vyiyumviro ubwo bwenge iyo mpano yo gushinga ina entreprise financiere akoresheje ivyumviro atagera ahantu ataba broke naho ni hahandi asaba umutahe arondera umutahe nabona amahera agatawubura ego jewaho rero ikiyumviro mu bisanzwe ko abantu bose bova hasa gukura amaboko mu mpuzu bakiyumvira imigambi iterambere icyo ni cyiza mugaya kugishyira ku bajene kugwaruka ruri muri ibi bihugu bikenye ugasanga umuntu nabo batamanye ne babivuga bagera ati nimugire ukuntu nuko nabo nyine wabadaho bakuye amahera nta handi tuvuga ngo ni mugambi yumviriye yagiye mu bya politike umwe ba perezida umwe aba umushingamateka undi aba umusitanteri undi aba buramatari ni ukuri nabo nyine batasa muri iyo nzira bati turonse n'uduhera iyo baguma aho abajene bari umunsi nabonye ntabwo babashobora yego
inosa urakoze reka ubwo turaza ku umutumire wacu aratubwira aradusobanurira neza nk'uko mwebwe mumaze kubivuga hari byuvuze by'ubuhinga bukenewe entrepreneuria hari imitahe hari ari byo cyo gishoro mu kinyarwanda hari usabye inama ku rundi rubyiruko avuga ati anje mwe hari ibyo mwamaze kugeraho nizehe inama mwaho urubyiruko kugira ngo narwo rubashe kwishyira hamwe nagira ngo muri make mubasubize
murakoze cyane bari kubaza ibibazo byiza kandi hene ibitekerezo byiza numva rwose bifitiye akamaro urubyiruko rw'isi hari uwari uri kubaza ambwira ati hari abari kurangiza amashuri ntibabona akazi kandi mu by'ukuri bigaragara ko bafite ibitekerezo byiza kugira ngo icyo ni ikibazo kiri rusange ubungubu ku rwego rw'isi kubera ko uko isi igenda itera imbere ni nako n'ibikorwa remezo bigenda byiyongera niko amashuri agenda yiyongera ariko ni nako n'abaturage b'isi umubare wabo ugenda uzamuka ibyo bigatuma icyo nakita irushanwa ku isoko ry'akazi rigenda rirushaho kwiyongera ugasanga hari high competition ariko icyo ndi kuvuga niyo mpamvu iyi si tugezemo noneho muri kino gihe dukwiye kuba abantu bareba kure to be strategic niko nabivuga nko mu cyongereza noneho tugashyirwa noneho kureba n'ayahe mahirwe tugiye dufite mu bihugu byacu ese ubumenyi dufite burahagije kugira ngo tubashe koko kubyaza umusaruro ayo mahirwe dufite yari kubaza ari mu Burundi Burundi ni igihugu gifite amahirwe menshi ni igihugu gifite ahantu nyaburanga henshi cyane hatandukanye bashobora kubyaza umusaruro Burundi ni igihugu gifite amashyamba ugasanga n'inyamaswa zo mu gasozi nk'urugero hari nka parike nasiyonali ya Kibira iri mu Burundi hari inyamaswa zitwa impundu hari ahantu usanga hari amasumo meza cyane ateye amabengeza aboneka mu gihugu cy'u Burundi abantu rero harageze aho urubyiruko rukwiye kureba ayo mahirwe agiye ahari kuko niyo nabwo urugero natanga mbwira ngo nasubije n'ikibazo yabazaga ni ukungubu ahandi mu Rwanda ahangaha ndi mu karere ka Nyamagabe ubu twatangiye guturisha ahantu nyaburanga tugiye dufite dufite ahantu hagiye hari amasumo dufite imishinga myiza abaturage dufite abaturage bagiye bafite inka abaturage bagenda bakama ariko ubu ngubu twamaze gukora mapingi y'aho hantu hose kugira ngo tujye tubwira abakerarugendo baze bahasura ubu ngubu baraza bagasura bakishyura amafaranga ya mafaranga akadufasha n'ubundi mu bikorwa by'iterambere no guharanira inyungu rusange z'abaturage rero nkaba navuga nti urubyiruko mushurije ku kibazo bari kubaza reka turebe amahirwe tugiye dufite iwacu turebe na bwa bushobozi twavanye ku mashuri none tubisanishe n'ibikenewe n'abaturage none tugire bya bitekerezo byo guhanga ibintu bishyashya bituma none twikemura ibibazo tugashinga kuba twakaka inkunga hanze cyangwa se tugashinga kuvuga ngo nta mafaranga dufite nta gishoro dufite ubwabyo ubumenyi dufite n'ayo mahirwe dufite nitwemera kugenda ahubwo tukemeza abantu icyo bita convincing people using our skills and our potentials kugenda rero ukemeza umuntu umubwira ngo jyewe narangiza amashuri n'izi ryanyu na economics ndanabishoboye ahubwo noneho ndashaka yuko dukora ibi ngibi akagira business
cyane ibisobanutse neza. Hari ibigo rero byinshi, hari imiryango mpuzamahanga, hari imiryango nterankunga yiteguye gufasha abantu nk'abo ngabo bafite izo business plan zifatika, bafite ubwenge budasanzwe, banafite na innovation na creativity budasanzwe kugira ngo bitokane icyo bazagira. Kuko n'umuntu ubwira n'ubundi aba ashaka kumva ese nyine icyo gitego gitanze ikiwugiye gukemura kitari gisanzwe. Niyo mpamvu ngo urubyiruko reka turebe ayo mahirwe, noneho rero tunabashije kuza no kugira icyo bita negotiation skills, kubasha ahubwo kunegosiya n'abantu tubereka noneho bwa bumenyi dufite kugira ngo noneho babashe no kuduha opportunities noneho tubyaze umusaruro tubashe kugira aho tugera. Hari undi wari wariho ikindi kibazo ugerageze ku kibazo cya kabiri. Muri kumva?
Ye, turakumva.
Ye, hari ubaziye noneho ikibazo cya kabiri avuga ngo urubyiruko ukunda gusanga rwifashishwa muri politics, ugasanga ahubwo bagiye barwifashisha mu bijyanye no kugira ngo bakore kampeni z'amatora, noneho ngo amatora yarangira ugasanga
bakarwibagirwa.
Ni nabyo navugaga rero mu mwanya ushize, mvuga to be strategic, ni ukurera kure urubyiruko rukajya ahubwo mu bintu rwumva neza runasobanukiwe. Kuko ikindi yera navuga ni uko ubu dufite ikibazo gikomeye hano muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, kuko ntabwo nageze no muri Amerika ndareba iya no mu bindi bihugu. Icyo kibazo ni kuvuga kina bituzi yose, aho usanga urubyiruko rutishimira kujya muri politiki. Noneho tukavuga ngo se niba urubyiruko rutari gukunda politiki, igihe bita political engagement, ubundi mu gihe kizaza mu bihe bya kera ni bande bazakora politiki z'ibihugu byabo niba abakiri batoya batabyumva? Niyo mpamvu ngo rero urubyiruko ahubwo nirubashe kumetiriza, rubashe kumenya domene yarwo, banabashe kureba ibyo bakunda. Kuko hari ukunda ibijyanye na business, hari ukunda politiki, hari ushobora kuba akunda ibijyanye n'amateka. Noneho urubyiruko ahubwo rubashe kugira ibyo rugeraho, ariko rubashe no gutanga ibitekerezo byabyo niba badashaka kujya muri politiki, akaba yumva atari passion ye ye kujya muri politics, niba passion ye ari business ajye muri business. Ujya muri politics ayijemo kandi ayikore neza,
ayikoreshe neza.
Aho uri muri politics ahuze no gukora business, ahuze no gukora ibikikije, noneho dukore ikintu kimwe kizatuma imigabane yacu n'abaturage bacu batera imbere.
Yereka ubwo ndaza kugaruka kuri kucyo wavuze cy'ibintu nyaburanga, ngo ni ikintu gikomeye wavuze, kuko ni ibintu kamere biraho umuntu atagomba gukenera n'igishoro icyangombwa ari ugutekereza ukabanza ukanamenya n'ibyo bintu aho biri. Reka nusubire ku murongo wa telefone nakire na Felix abanze nawe atanga igitekerezo cyangwa se nama. Felix,
yewe rero icyo nshaka kuvuga aho ngaho, nkuko urumva ndabyemera se ko igishoro cya mbere ari ubwenge, kuba wumva ko ufite uri apodenti nyine gukora ikintu. Ariko noneho icyo nshaka kuvuga nkaba numvishe yibanze ku bantu urubyiruko nyine rurangije amashuri, none urubyiruko n'ubundi rutabashije kurangiza ayo mashuri kandi rurahari, kandi usanga bahura n'ibibazo byo kubura nk'abaterankunga kubera nyine atigeze agera mu ishuri, ugasanga nyine bari gukurikirana abo ngabo bo barangije amashuri. Kuko no mu matorero babashishikariza kuba bakihangira imirimo, byo ndabyumva. Ariko noneho babandi rwa rubanda rugufi ko naho harimo urubyiruko kandi bakeneye kwiteza imbere.
Urakoze Felix, rwose ikibazo cyawe kirumvikana, ni ikibazo cyiza. Reka ubwo nk'umwanya bwana Ange Imanishimwe abanza gusubiza mbere yuko twakira abandi bari ku murongo gatoya. Muri makeya bwana Imanishimwe, Felix aravuga ko urubyiruko rutize rusa nkaho rwibagirwa, rwo mwarugira nama ki, bakora iki, abatarageza amahirwe kurangiza amashuri cyangwa se n'abatarabashije kuyajyamo bakora iki bo?
Murakoze Felix, abaje ikibazo cyiza cyane. Ndimo sobanura ukuntu twashyizeho boycott, nagerageze kugaragaza ko twagiye dufata urubyiruko rurangiza amashuri. Ariko wenda ikindi nakubwira mu kugenda twagura n'imbago kugira ngo tujye dukora henshi, twagira ngo tunafatanya rwa rubyiruko rutageze mu mashuri. Kubera ko isubira ikibazo cye, iyo umuntu atageze mu ishuri ntabwo bisobanuye yuko adafite ubundi bumenyi budasanzwe, ushobora kuba buri karemano n'impano afite. ryo muje turi gukora sina fashuru giruko n'ukugira ngo none turabyaje n'umusaro z'abantu zazo gusanga umuntu gatarageze mu ishuri ari ugasanga ni umuntu uzi kuba rwose azi kuba yashushanya nk'ahantu heza akashushanya nk'uko akabaye ugasanga undi ashobora kuba azi kubaza ugasanga undi azi gusudira undi azi kudoda inkweto rero icyo nabwira Felixi ni uko urubyiruko rukwiye kumva yuko ubumenyi n'impano afite n'icyo akunda n'icyo ashoboye cyose gifite agaciro kubera ko icy'ingenzi ni ikintu gishobora gutuma yihaza mu biribwa ndetse akahindura n'ubuzima bw'abo baturanye ndetse n'ubw'igihugu muri rusange buba bwiza kurushaho ahereye kuri za mpano ze nagira ngo nicyo kijyanye n'impano nacyo gishimangiriho kubera ko buri muntu wese buriya hari ubumenyi n'ubushobozi agiye afite ajya yifitemo kandi bitanasaba yenda yuko ajya mu mashuri menshi baba ngo rero abo bafite amashuri menshi bafatanye n'abo ngabo badafite amashuri kuko nabo hari ibyo bashoboye abafite amashuri badashoboye n'umuntu ari iby'abafite amashuri bashoboye abatafite badashoboye ahubwo ni uguhuza za mbaraga ni nacyo twakoze twebwe kuvuga ngo wowe uziryanye yenda no kuba wabasha gukora design nziza ngwino wowe uzi gusudira ngwino wowe uzi kudoda inkweto ngwino ariko nawe uzi icyongereza uzi gukora proje ukaba wayisobanuye ukayidofana ngwino rero nkavuga ngo reka duhurize imbaraga hamwe he kugira umuntu usuzugura umurimo we he kujya n'umuntu usuzugura ubushobozi bwe ndetse n'impano ye tujya umusaruro twese
ye twakire na Jean Claude uranyumva
biriwe
neza urahagana he wowe mbese Jean Claude
ndi mu Rwanda
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
agomba kuvuga icya mbere cyo byose yibumbiye mu miyoborere myiza iyo hari ubutegetsi bwiza rero byose birashoboka abanagira mbanze mbaze umutumire nawe yaba yarafite iyo porojegiti ari mu gihugu cy'u Burundi ukabona na situwasiyo y'igihugu cy'u Burundi kirimo abona yuko porojegiti ishyika ku gute hari ibintu bimeze nk'ibi bihari ubu muri iki gihe kongera nkamubaza ati hariho urubyiruko rwinshi rwahunze igihugu cy'u Burundi rwaba rwarahunze rwari rufite nk'amaproje ubu yorugira inama izihe kugira ngo izo nzozi mba n'inzozi bari bafite kugira bazozigereho ibibazo twanjye twabikora murakoze
Jean Claude reka tubanze twakire na Pascal uranyumva Pascal
ndakumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo wiriwe uri he wowe
nge ndi mu Burundi ngaho ndamukiriza n'umutumire
arakumva ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye hari ibintu ugiye numva ariko akiri iruhande yirengagiza
nk'ibiki
ni ukuvuga yuko urubyiruko ntirushobora kugira iterambere atabutegetsi bwiza buhari muri Afurika yose nibaza yuko muri Afurika nzima ubutegetsi butahari bwiza ngo buyobore neza buyoborere abantu neza bose nta terambere rishoboka kuba kuko mwebwe naho mugira umugambi mukajya umugambi mukagira umugambi muri abantu cumi kubona urazi ko ntawe ugira umugambi ari umwe mukajya hamwe muri cumi cyangwa barenga murashobora ntuzeye nibaza yuko mushobora kujya mu butegetsi mukabereka uwo mugambi kugira ngo nabo babafashe ariko kwa kwikumira ko ntibabyerekwa nagwa nk'akarorero mupfaso ngaho i Burundi urabona nshimikiye nko kuri uwo yavuze ati mbega batize bo bimeze gute hari abenshi biyungunganya mu myuga barize hari abasudira hari abamwa hari abacuruza amata hari abasuka abigeme uraca ubibona twe ngaha mu Burundi turafite ikibazo cy'umuriro turafite ikibazo cy'amatara icyo kibazo twarabuze umunsi tukemurwa none wumva iryo terambere tuzoriranka gute aho gutera tujya imbere turwa dusubira inyuma ni ukuvuga yuko imibereho myiza izoboneka ari uko habonetse abantu bakunda igihugu bagakunda n'abanyagihugu mbo akabazo jene rero nagira namubaze nk'uko basinze bagerageje bagashinga iryo shyirahamwe bakajya hamwe nagira ndamwibarize ese ubwo buryo babukuye bari basanzwe babufite cyangwa barose abantu babafata mu mugongo anyisure muzo bakoze ngaho murakoze no mugire byiza
murakoze cyane Pascal nawe ugira ibihe byiza bwana Ange Imana ishimwe nagira ngo musubize abamaze kuvuga barimo Jean-Claude na Pascal babaza icyo urubyiruko rwakora hari waruvuze ati hari aba urubyiruko rwahunze ni Jean-Claude aturubyiruko rwahunze kandi rwarufite imishinga rufite ibitekerezo ati none ubwo mwarugira nama ki rwakora iki na Pascal rero uvuga ati ubuyobozi bwiza ni ngombwa kugira ngo n'imishinga cyangwa se kwishyira hamwe bibashe kugira icyo bigeraho
murakoze cyane ibazo bari kubaza ni byiza bari no gutanga n'ibitekerezo rwose wumva bifite imbaraga bisobanuye najya ngo nanjye nonge icyo navuga nari ntarakigeraho ariko ni ikintu cy'ingenzi nari kukigeraho kandi umwanya wacyo ni uyu nguyu nuko mu byo umuntu akora byose igihugu arimo cyose umugabane ariho wose nuko leadership is the key imiyoborere myiza nirwo rufunguzo rwatuma urubyiruko ndetse n'abandi bantu abaturage muri rusange bagira ubuzima bwiza rero icyo nabwira cyo nuko nkuko bigomba no kugenda no mu buzima bwa buri munsi ni ngombwa yuko ubuyobozi bwiza bugomba n'ubundi gutanga umurongo ngenderwaho utuma abantu bagenda batera imbere rero yenda nk'ubu ngubu nk'hano mu Rwanda twari turi gufata niyo organization twashyizeho ariko n'ubundi twabikesheje n'ubundi imiyoborere myiza yagiye mu gihugu cyacu yorohereza urubyiruko mu bijyanye n'ishoramari yorohereza abantu mu kwandikisha amakoperative ndetse no korohereza n'abantu no kwandikisha ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta navuga ni rero ikintu cy'ingenzi dukwiye gukora nk'urubyiruko ni ugukunda ibihugu byacu no guharanira yuko igihugu kigira ubuzima bwiza n'umutekano urambye kugira ngo na business zindi zigomba gukorwa ndetse n'ibikorwa by'iterambere bigomba gukorwa bishingiye yuko business iri kugenda neza rero hari uwarubajije ari mu Rwanda avuga ati none se ko umuntu yaba yarahunze ariko akaba yarafite ibitekerezo byiza akaba yava mu gihugu cye azakomeza bigenze gute rero nagira ngo bisobanure yuko muri business no muri leadership kuko buri umuntu ukora business neza nawe aba ari umuyobozi aba ari umulideri n'abandi rero icyo akwiye gukora ni ukora adaptation ariko no guhura natwe kuko numvaga avuga yuko ari mu Rwanda no guhura natwe no gukorana natwe kugira ngo tubashe kumuha ibitekerezo byiza niba yari muri environmental sector tukabasha n'ubundi gukomeza kumuhuza kumuhugura ndetse no kumwereka n'andi mahirwe yaba hari kugira ngo akomeze ateze imbere ibitekerezo bye kubera ko agakorera umushinga we mu Rwanda umushinga we ukazamuka ku Rwanda mu gihugu giteza imbere abantu bafite ibitekerezo byiza ariko nanone igihe yaza asubira mu Burundi akaba nanone afite n'izindi mbaraga zidasanzwe z'ubukungu bituma azahindura ubuzima bwa bene gihugu bavuga ngo twese nk'urubyiruko nagiye naravugaga mu kanya mvuga ngo tugomba no kugira uruhare mu miyoborere y'ibihugu byacu niba ari mu Burundi agomba kugira ibitekerezo byiza ndetse agakunda n'igihugu cye kandi cyane akanakoresha n'imbaraga afite kugira ngo igihugu kigire umutekano ndabizi ntabwo ari ibintu byoroshye ni urugendo rurerure ariko buriya icy'ingenzi ni uko umuntu atekereza neza yanarangiza akagaragaza umurongo we mwiza wo kugira ngo yiteze imbere ateze imbere n'abantu
ubanza Pascal yarabajije ati yaravugaga n'ibyerekeranye n'igishoro niba mwarimu ufite igishoro mbere yo kugira ngo mugere ku byo mwagezeho aha nkaba mboneyeho n'akanya ko kubaza kukubaza wavuze ibyerekeranye no gukora umushinga umushinga ubanza gukora umushinga bibanza mbere yo kubona igishoro kuko hari uvuga ati nge ngomba kubanza kubona igishoro hanyuma se nubona igishoro uzakora iki ikibanza ni iki ni ugutekereza umushinga ukabanza ukawushyira hamwe noneho ukavuga uti umushinga mfite n'uyu numvaga risoho usa nkaho uganisha uvuga uti ukagenda ukavugana n'abantu bashobora gufasha bakavuga ukavuga uti dore ibyo nshobaye gukora nibi nzabikora gutya none nkeneye ko mumfasha habanza gutekereza ku gishoro cyangwa habanza gutekerezwa ku mushinga
ubundi busanzwe usigaye no kugira ku mushinga aho bwagaswe no kubanza ahubwo igitekerezo cyiza ubwabyo business idea akabanza akaba ahubwo icyo gitekerezo kuko hari n'abantu bashobora kujyana n'ibitekerezo byiza ariko wenda badafite ubushobozi bwo kwandika umushinga ariko ubundi uko intambwe zigenda ni uko akwiye kubanza akagira cya gitekerezo cyiza noneho yarangiza agatekereza noneho umushinga umushinga rero nyuma yawo nibwo umuntu ashobora kuba yashaka ibijyanye n'igishoro kubera ko hari ibyo barashyize mu mushinga avuga ngo umushinga uzakora uku n'uku uzagera ku bintu ibi n'ibi bizagira ingaruka nziza ku bantu mu buryo ubu n'ubu none rero ayo mafaranga y'igishoro akaza nyine atuza bya bindi yari yaranditse mu mushinga yana nk'icyo nabwira n'abandi nuko mu minsi ishize nari ndi muri Leta Zunze za Amerika aho Perezida Barack Obama yari yadutumiye kugira ngo urubyiruko rw'Abanyafurika rwageze ku bikorwa by'indashyikirwa tugende tujye kuganira nawe ariko turajye no mu bigo bya Amerika kugira ngo twige ibijyanye n'imiyoborere ibijyanye na politiki ibijyanye n'ubushakashatsi ndetse n'ibijyanye no guteza imbere abaturage rero nagiye muri Univerisite ya California Berkeley University of California Berkeley aho nari ndi kwiga ibijyanye na civic leadership mu byo rero nabashije gukurayo binakomeje arafasha gusubiza icyo kibazo no kubwira abantu no kubereka yuko inzira ya mbere ni ukugira igitekerezo cyiza ubwo abantu twe turikuye muri Amerika ariko wanasangagamo batanagira n'imiryango runaka bashinze cyangwa se kampani cyangwa se koperative ariko kubera ko bababonyemo ibitekerezo byiza by'ejo hazaza no kubasha guhindura neza mu buryo bwiza ubuzima bw'abaturage Amerika ibahaye bahirwe kugira ngo bagende bigishwe niyo mpamvu ngo rero twebwe uruhande rwacu ntabwo twatangiriye ku bijyanye n'amafaranga ahubwo twatangiriye ku bitekerezo byiza tubibwira abantu barabyumva baradushyigikira noneho rero n'amafaranga agendaza natanga nk'urugero muri pariki ya Nyungwe hari ikibazo cy'uko hari ibiti bitari kimeza byari birimo rero ugasanga bigenda byangiza ibindi kubera ko icyo bita invasive species bigenda zisa n'aho zicura ibiti biba biri kimeza ndangije njyana igitekerezo muri UNDP i Kigali ndavuga rero iyi parike idufitiye akamaro irimo irakora carbon sequestration ibi bintu bijyanye no kuba yafata carbon dioxide ikaba yayibyazamo oxygen n'abandi kugira ngo rose ibungabunge ni uko ibyo biti bitari kimeza tubivanamo kugira ngo icyo cyanya kigire ubuzima bwiza ibiti n'ikimeza bikure neza noneho icyanya gikomeze kuduha serivisi za ecosystem ariko noneho kubera icyo gitekerezo bambwira ati koko ibi ni ibintu bikomeye arimo atekereza barangije bahita baduha amafaranga ibihumbi 95 by'amadolari najya ngo mbwire urubyiruko ruri kunyumva n'abantu bari kunyumva muri rusange ibyo ntabwo byasize ko twari twaranditse umushinga ahubwo byasize ku bitekerezo twasanaga bishyashya abantu bagatekereza ko batari kuko abo bantu baratekereza ibintu bishyashya kandi kuko bifite umumaro noneho n'ikindi kintu gikomeye urumva agiye nabihuzaga noneho n'ubumenyi nakuye ku ishuri yemize ibijyanye na biology life science bachelors ariko ubu mfite masters ariko ubu nanatangiye no kwiga PhD mu bijyanye na conservation ariko icyo ni gushaka kwerekana ni ukwerekana yuko iyo hari igitekerezo cyiza gihari kibereka abantu impamvu kigomba gukorwa kinerekana icyo bizamarira abaturage kinerekana icyo bizamarira ibidukikije buri muntu wese agitera inkunga nkabwani rwose urubyiruko runyumva ntirugire ibitekerezo byiza ariko runabashe no kuganira n'abantu tubashe kuganira n'amareta yabo tubashe kuganira n'abatuye isi rwose amafaranga azaboneka itiyuzuye amafaranga ahubwo icy'ingenzi ni gute twakora ni gute twatekereza kugira ngo ayo mafaranga agere muri organization zacu agere muri kampani zacu ni ibihe turi gutekereza ni ibihe dukora ni gute twakora ayo mafaranga
nk'uko ubivuze koko ntabwo nari nabashije kubivuga tugitangira ariko uri umwe mu rubyiruko rwakiriwe na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ibikorwa by'indashyikirwa mwagiye mukora tuzajya tubatumira gato mujye mugenda mutuvunguriraho ibyo mwagezeho ibyo mwabonye uko mwabonye n'inaha ngaha bakora mugereranije n'iwacu ubwo rero reka nongere nsubire ku murongo wa telefone twakire na Emedio uranyumva ongera ijwi ntabwo tukumva neza
yewe nabagiye ndi muyinga
uri muyinga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
urumva muvuga yuko ugwaruka twe twoshobora kwiteza imbere ngaho nibikunda hakiri intwaro itubura n'ibyo kunda
turakumva ariko ntibyababuza no gutekereza bwana Imana ishimwe yavugaga ati igitekerezo nicyo cyangwa umbwa mbere na mbere ugomba kugira igitekerezo
igitekerezo bise nuko bikunda ko turamwishyira mbere kandi mu gihugu umwatura gusa
ntabwo turimo kukumva neza
ntimunyumva
ubu turakumva noneho
akiba urabura buzwa hano mu Burundi ndishobora gushaka ku iterambere hakiri intwaro ubwo amakungu nadufashe nyene arebe nyene bigenda nayo ubundi
ariko iyo ntwaro wibuka ko yatowe n'abaturage ye reka ntabwo ari byo twari turimo tuvuga aho ubu turavuga ku bitekerezo umuntu yagira kugira ngo abashe kwiteza imbere no guteza imbere abandi ndetse n'igihugu cyose
ikitekerezo cyo kubona amahoro ahari
ubu se
ugira byose kari mu mugambwe wabo urumva ibyo kunda
ubira ariko ni ibintu bishoboka uramutse wagize igitekerezo cyiza kuko nabo abategetsi nabo bakorera igihugu ni igihugu bashaka guteza imbere uzanye uwo mushinga nkuko Ange yabivugaga ukavuga uti uko bagiye bakavuga muri nyunga bati dore hari ibintu bishobora gukorwa kandi bishobora gufasha ni ibi ngibi hanyuma bakabaha amafaranga yo gukoresha utageze utegereye ubuyobozi nabwo ngo ububwire uti dore icyo nabonye gishobora gufasha ntabwo wahita wishyira mu mutwe ngo leta ntabwo izabyitaho ntizatwumva utari mu mugambwe
nta cyiza na kimwe wokora no mu rundi utari mu mugambwe wabo ngo cyemegwe
uzagerageza hanyuma urebe ni ikibazo washaka kumubaza cyangwa washaka gutanga igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye ni ikinyenye
reka ubwo ndaza kumuha umwanya kubwira ibyo ari byo byose nagusaba kudacika intege
batubwira ngo twiteze imbere kandi nta n'uburyo tworonka dukoresha uko turakenye
ariko gukena burya kubi no gukena mu mutwe uburyo buza nyuma nibwo niko yakubwiraga ko ugenda ushakisha ukagira igitekerezo wamara kugishyira hamwe ukavuga uti ni ibi ngibi nshobora gukora ntucike intege bizashoboka reka twakire na Robert uranyumva Robert ongera ijwi ntabwo tukumva neza ndumva ko uhari ariko sinima kumva icyo uvuga hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ongera ijwi
leta yafata umugunga abikorera utwabo abahimiriza yuko abahejeje secondaire cyangwa badafite ubushobozi bwo kubananya za universite yuko aribo boronka ubuzi bwa mbere mbere y'utwaruka rutarusigize rusha mu ishuri akarorero ntusanga akazi k'ubushoferi usanga akenshi basanga bahaha akazi abantu batigeze bajya mu ishuri ugasanga n'ubuzi bakora bw'ubushoferi bamwe ntabwo bagira bafata nabi abakiriya bwa nk'umuntu yayironse dikaso de baze buri arafata neza abakiriya bakamenya itari cyo akazi cyari cyo no kubana n'abandi mu buzima
ntabwo tukumva ariko numva bashaka kuba ko leta igomba kubanza igaha akazi abarangije amashuri mbere y'uko iha abatarize gutanga urugero rw'abashoferi ubwo twakire na urakoze cyane reka twakire na Dieudonne uranyumva
ego ndabumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ego ubwa mbere nagira mpande nshimire iyo mvuguke mu byo kuyiteza imbere y'ugwaruka
arakumva
ariko rero njye nk'igitekerezo nuko mbona umwenga kenshi ugwaruka rugomba kuyiteza imbere haragora detare intango hanyuma ubwo mu nyuma naho ugahura hariho visi dezantraze ibigenda birabagora mu maporo baba bagize bagombye kugira ngo biteze nk'imbere nagenda abaye nk'akarero ka hafi mujya guca mutahura nyiramuhamuzi nk'igiterwa sevia
igiki
igiterwa igihingwa bita sevia icyonye cyari nk'igiterwa umuntu cyari kiyuze kiriye uzamura ugwaruka kandi byari byagaragaye ko gishobora no kuba ku gataka hano i Burundi ariko ngira ngo muzi aho byageze sinzi ko kikinavuga ubuhunye bari bamaze kurekita ugwaruka rutari bike baruha akazi igiye ngo bunganya gute nyene kandi hari n'abari babishyize nk'umutahe mu gwaruka gutyo nyene rero kimwe gusa nk'ikintu jyewe ngira nasaba yuko nk'amashyirahamwe ugwaruka yaruhurikiyemo ari menshi ubwa mbere uretse ibintu byo gufatwa nko mu mugongo y'ibanza akorohereza yo nyine kwanze zibaye hanyuma ugwaruka nago rigashyira nk'inguvu hamwe ubwago rigakora
Ego.
Amashyirahamwe akoroherezwa, ayo mashyirahamwe bagomba kubanza kuyashinga akagira intumbero nk'uko mubivuga.
Ego, voilà, yo bwaye asanzwe hari ko haba deja.
Noneho icyifuzo cyawe nuko yashyigikirwa.
Yego, cyane gose.
Urakoze.
Kandi rero
yego.
Namwe murakoze n'izo ngunguke cyane cyane rero muri bigishyira ku murongo kenshi na kenshi tuba tuyaga. Kuko ikibazo, icyo kibazo gisa n'igikomeye cyane gose.
Oya, kirakomeye, kirakomeye kuko urubyiruko rugenda rucika intege.
Yego.
Urakoze cyane rero Dieudonné. Reka ubwo umutumire wacu bwana Ange Imanishimwe, ibyo abakunzi b'Ijwi rya Amerika bamaze kuvuga, hari icyo mwabivugaho, mwabyongeraho?
Yes, hari icyo navuga. Nk'uri wari uvuze ko leta igomba guha akazi abarangije amashuri, icyo navugaho ntekereza ko nk'uko nabisobanuye kare, ubu ngubu ku isoko ry'umurimo hari abantu benshi cyane. Ahubwo njyewe ikintu mbona leta ikwiye gushyira imbaraga muri quality education, ku burezi bufite ireme n'uburezi bugenda bugasubiza ibibazo abaturage bafite, ndetse n'abana, abanyeshuri bakigishwa neza ku rwego rwo kugenda bakabasha kwikemura ibibazo bashingiye kuri ubwo bumenyi baba bahawe. Kuko icyo nabwira n'igikorwa uri kunyumva ni uko aho bigeze ubu ngubu, bitewe n'uko isi yagiye itera imbere, amashuri agiye aba menshi, umubare w'abaturage batuye isi wagiye wiyongera, ahubwo dukwiye gutekereza kuba abafatanyabikorwa ba leta kurusha uko twaba abakozi ba leta. Dukwiye kugira inzozi zo kuba abakoresha kurusha uko twaba abakozi. Kandi kugira ngo uzabe umukoresha ni uko uba umuntu ukora ku ntego. Kuko mu by'ukuri yewe nagiza kwiga si uko umuntu atari kugenda yenda ngo ajye yirirwaga ngo ndasaba akazi aha n'aha, ndasaba akazi aha n'aha. Ariko navuze ngo ariko ni gute umuntu yakoresha ubwo bumenyi n'ubushobozi afite yahawe ku ishuri, ko nanagize n'amahirwe nkavukira ahantu hari urusobe rw'ibinyabuzima hafi ya pariki y'igihugu ya Nyungwe, ni gute umuntu yabyaza umusaruro ayo mahirwe ari aho ngaho. Navuga nti rero rwose icy'ingenzi ahubwo reka dufashe leta kugira ngo ahubwo babandi bari bafite ibibazo, babandi bari bafite impano zagiye zizima aho ngaho mu cyaro, ahubwo tugiye twebwe dukora amakampani na organization zigiye zikomeye zifite imbaraga zigenda ahubwo zifasha leta gukemura icyo kibazo cy'abantu badafite imirimo. Rero reka tubihere ku bijyanye n'ubumenyi no guhanga ibintu bishyashya, kuko ubu ngubu ku isi hari ibintu bishyashya bitari byatekerezwa, uba n'indi mishinga mishyashya itari yatekerezwa, ariko ugasanga abantu iyo batangiye guhugira mu gusaba akazi leta nta n'ubwo banatekereza kuri ya mishinga mishyashya yakemura ibibazo by'abantu batuye isi. Abantu rero reka ahubwo tugire ikintu cyo gutekereza kure, ndetse no kubasha no kuvumbura. Hari mu byagiye bivumburwa, ariko yenda ibyo nabwira abantu batuye Afurika ni uko n'ibikoresho byinshi dukoresha hano muri Afurika ukunda gusanga bigaragara ko byakorewe muri Amerika, byakorewe i Burayi, byakorewe muri Aziya, byakorewe muri Australia. Ni gute ahubwo twebwe Abanyafurika ko dufite ubutungo kamere mwinshi twagira twakemura ibibazo dushingiye ku mahirwe dufite? Ni gute twakora ahubwo ibikoresho byinshi byakorewe hano iwacu muri Afurika none ahubwo Amerika, Burayi, Aziya, Australia ahubwo bakazajya baza kugura ibikoresho byacu? Abantu rero reka dutekereze kuri ibyo bintu, kuko ubu ngubu Afurika igeze ahantu Abanyafurika dukwiye gukora cyane no kwerekana yuko uyu mugabane wacu ushobora kuba ahubwo waba igicumbi cy'abantu baturuka hirya no hino ku isi baje kureba ibyo twagezeho, kubera ko rwose umutungo kamere n'ibintu twatangiraho birahagije, birahari. Hari undi muvandimwe wahoze avuga ngo nta bwongo yapfa ngo gutera imbere ngo igihugu ngo kiri mu mutekano mukeya, avuga igihugu cy'u Burundi. Icyo namubwira cyo, iyo igihugu gifite umutekano mukeya ntabwo nk'umuntu w'urubyiruko cyangwa nk'umuntu ufite imbaraga ufata mu mifuka ngo utakaze icyizere, ugize icyizere cy'ahazaza ukaba wakora ahubwo cyane rero ugakora imishinga y'iterambere, kubera ko iyo uri gukora hari umuntu uri kureba, hari umuhanga agiye kuvuga ngo someone is watching. Buri gihe ukora uko ushoboye hari umuntu uri kukureba. Iyo uri gukora rero ibintu byiza, wa muntu uri kukureba hari igihe kigera, igihe kizaza, the future ikaza ikaba yagusubiza kandi bikagenda neza. Iyo ukoze nabi nabwo cyangwa se ukaba warangara n'ubundi birahindaruka. Hano ni muhanga wavuze ngo bikomeye, avuga ngo perform in silence and let the success make the noise. Wowe ukwiye no gukora cyane kandi ukabikorana umwete n'imbaraga zawe, ibyo wagezeho nibyo bizasakuza aba
abantu bakahura baza bavuga ati reka turebe Felix reka turebe Inosa arimo arakora ibintu byiza cyane rero ugasanga abantu batangiye gukora recognition cyangwa se bagatangira kumenya ibyo byiza bagiye gukora abantu rero reka twe gucika intege ahubwo dukore cyane imishinga iteza imbere abaturage noneho rero ngira ngo n'ababa bagira uruhare gutuma hari bitagenda neza yenda muri business cyangwa mu mishinga y'urubyiruko bayikubyiruko rwamaramaje kugira ngo rukorere ibihugu byabo rukorere abaturage babo noneho bakaza ahubwo bakaza gusaba inama urubyiruko rwabo ati twabigenza gute ni gute twakorana abantu rero reka dushyiremo izo mbaraga bijyanye no guha agaciro no kubyaza umusaruro amahirwe dufite n'ubumenyi dufite
hari kuri Facebook batwandikiye nka Bikorimana Festo ati nubwo nanjye nakabuze baravuga akazi atariko ibyo leta ivuga mbona ari byo pe naho habana bakize Gerard ati ikibazo nuko bavuga ngo ni bahange imirimo kandi abenshi nta gishoro ahubwo leta zigarukira mu gutanga imibare mikeya kandi batanga akazi gake naho habana bakize Emile ati ndabasuhuza VOA natwe turagusuhuje ati mu busanzwe urwaruka ntirwari rukwiye kwiyumvira nk'umuntu wa kera ati burya nasanze igitekerezo ari cyo cya mbere akazi cyangwa amafaranga bikaza nyuma ati ubwa mbere ni ukugira icyiyumviro des idées ati ibindi bikaza gukurikira byaba amafaranga cyangwa se ibindi nagira ngo noneho nsubire ku murongo wa telefone n'ijambo na Gilbert uranyumva
yego
urahagana he
bo je na ibujumbura
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
je sa igitekerezo natanga uko nta kibazo na rimwe kugira aho gwaruka bo je ubwo wanje biratangaje cyane kandi biranababaje ko ugwaka guhumino minsi ukuntu usanga twigenza ni ibintu bitangaje rwose. Halo?
Yego turakumva komeza igitekerezo cyawe hari nabandi bategereje.
Yego uraze ukuntu umuntu umuntu ashobora kurangiza amashuri. Ariko yarangiza amashuri ugasanga bwo kumutumba muri hantu bashika nk'ijana cyane banarenga banagomba mugahereza rimwe amashuri. None tugiye gushyira mu logike wumva leta izo ronka gute abantu ubuzima bw'abantu barenga amajana abiri cyangwa ijana barenga. Ubusanzwe rero ngitekereza cyo wanje cyo nosaba ni uko nogisaba leta ikaraba byibuze nk'abo baba bahejeje amashuri bashika nk'ijana cyangwa barenga bakiyagiraniza hamwe kandi nyine ikabahimiriza bakajya hamwe kama amara kujya hamwe ikaraba ingene iri bubarose uburyo bw'ingene bashobora gutangura fondasiyo nk'icyo nakwita umutahe ku bisanzwe muri make.
Urakoze cyane nakongera uko abo urwo rwaruka urwo rubyiruko rwagombye kubanza kwishyira hamwe ubwo umutumire wacu araza kugira icyo abivugaho rwagombye kubanza kwishyira hamwe hanyuma rukabona gusaba leta kurufata mu mugongo. Twakire na Simeo. Urakoze Simeo uranyumva
niko ndagumva.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
kuko bijyanye n'ubushomeri buvugwa mu bihugu byacu tubirabye nsanga muri leta naho nyine atakintu kinini nyaba abafasha abantu bashomeri bumva baravuga ngo kwihangira umurimo naho nko mu gihugu cy'Uburundi nk'akarorero birabye usanga bidashoboka ku mvu z'ubukene buhari basanga umuntu yarangije amashuri adashobora kubona n'ibihumbi na makumyabiri ubwo kumva hariya ngo ni mwihangire imirimo ugasanga ni ikibazo kigoye cyane. Ubwo leta arike kuraba kuntu yagira fasha nyine abantu b'urubyiruko b'abashomeri sirtu kandi akazi kuvuga ngo karabuze akazi kenshi tuguma tubona gatangwa mugabo kumva ngo akazi ngo ntagahari mu gihe kumva abandi bakarose bikadutangaza rwose. Biragoye rero abajene kenshi na kenshi dufite impano nyinshi mugabo tukabura ahantu tuzikorera nabyo nyine bashobora kutugora. Ndashobora nko kwitanga w'akarorero.
Yego
ndashobora nko kwitanga w'akarorero ndi umwe mu bashomeri kandi dufite impano Imana yampaye
nashoboye gukora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga bya telefone, radiyo, ibintu bijyanye n'amapareye elegitoronike. Mugabo kubwo ubukene, uwo mwuga wanjye ntacyo ushoboye kuwufasha, ndabona yuko ndawutunganye kandi ndawushobora kwiyungunganya nanjye, cyangwa nashobora kwigisha abandi bashimbere nkanjye, maze tukiteza imbere. Ibyo byose umuntu agasanga bigoye.
Yewe, uretse ubwo mu kanya ndaha mu gahinda gato dusigaranye, ndaza guha ijambo umutumirwa wacu ubwo agira icyo akubwiraho. Reka
naragerageje no gushaka ubufasha mu bantu batandukanye, nabasigurira ati genda udukoresho dukenya nk'imashini ati nayo se tinashobora kujya ndariha make gutyo, nani nkashobora kwiteza imbere, nkashobora no kwigisha urundi rubyiruko bagenzi banjye nabo bagashobora kwisosha mu bushomeri bwabo.
Simeo, wagerageje kwishyira hamwe n'abandi mushobora kuba muhuje ubushobozi?
Abandi ntimushobora kwishyira hamwe bamaze kumva uburyo atabufise, usanga badashobora kugira icyizere yuko dushobora kuboneka.
Reka ubwo ndaza kuha umwanya Ange agira icyo atubwira. Urakoze cyane Simeon. Reka twakire na Jimmy. Uranyumva? Urakoze Jimmy, uranyumva?
Ndabumva.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Jewe mu bisanzwe icya mbere nagomba gutera intege abantu benshi, ndavuga abasore b'Abarundi, bibaza ko gukora ibintu nk'ibyo bitoshoboka. Ariko ibyo ndabivuze kubera ndi muri asosiyasiyo yitwa Parje, ni ukuvuga Parke de Jeunes Entrepreneurs. Twaragize foromasiyo, baratwigisha ibijyanye no gukreya entreprise z'iwacu bivanye n'ubukene bwari buhari. Jewe ndi Gitega. Gusa nagomba kubabwira ko byari ibintu byiza. Twarize kugira plan d'affaires, ubu twarazigize bamwe bamwe, twarose na certifica. Hariho abari bamaze deja gutangura ibintu by'iwabo byarafashije kubandanya. Ariko ikintu nagomba gusaba umutumire ni ku bijyanye n'ukuntu ushobora gupibriya plan d'affaires y'iwawe kumbure ku bantu bashobora kuyifinansa ucishije kuri ubu buhinga bwa interineti.
Reka ubwo muhe umwanya. Urakoze cyane Jimmy. Reka muhe umwanya gusubize muri aka gatoya dusigaranye. Urakoze cyane. Bwana Imanishimwe, mwumvise ikibazo cya Jimmy, mwumvise n'abandi bamubanjirije na Simeo ibyo yavuze. Muri makeya mu gusoza iki kiganiro, urebye kuko turimo turagenda tugana ku musozo, mwagerageza kubasubiza.
Murakoze cyane. Nagira ngo mu gusubiza uru rubyiruko ruri kugenda rubaza ibibazo, nagira ngo noneho mvuge ku kintu kijyanye na marketing. Ni gute umuntu ashyira ku isoko ibyo arimo akora? Ni gute amenyesha abatuye isi ibyo arimo akora? Cyane ko mu gihe we are in digital world, turi muri isi ikoranabuhanga rikataje kandi rigiye riteye imbere cyane. Rero nagira ngo arwari waje ikibazo avuga ati natangiye gukora ibijyanye n'amatelefoni, ariko ndagenda mbaza abantu kugira ngo ndebe ko bashyikira nkabona n'imashini zisigaye hari ibyo nari mfite sinabibona. Ndagira rero ngo ntinyure urubyiruko, kuko kandi mu Rwanda dufite initiative nziza aho Leta yashyizeho umurongo mugari wo guha abantu access to finance cyangwa
telefone iracitse, ntabwo yarabashije kudusubiza. Sinzi niba turi bubashe kumubona. Tureka tugerageze turebe ko twamubona asubize ikibazo cya Jimmy. Cyane cyane ndumva ariho yarageze, urebye yaratangiye kuvuga ibijyana n'ukuntu umuntu yamenyekanisha ibyo akora. Mu kanya buriya turaba tumubonye kuri telefone, ariko kandi yihanganishaga n'urubyiruko arusaba no kudacika intege n'abandi bose babanje. Uriya Simeo wavuga ko bafite ishyirahamwe association y'aba entrepreneur, ahubwo umuntu yanamwegera akamubaza aho babonye ayo mahugurwa. Uriya nawe Gilbert wavugaga ibyerekeranye n'ibyo yakoraga atabashije kugeraho no kubona ubufasha, nawe akaba yamwiyambaza akamugira inama. Nshuti rero, mwarimu duteze amatwi, mwumvaga Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aha niho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreje. Ibyo ari byo byose tuzakomeza tuganira n'uru rubyiruko kugira ngo rutubwire ibyo twagezeho. ku bahanga bw'ibyuma mwari kumwe na Fatuma Karara Animasi chimye na engineer bafatanije ku bahanga bw'ibyuma kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mwakoze mwese kugitega matwi mukomeze kugira icyumweru cyiza.